just wanna get him paid, boy. Hanging with him, big come up, playboy. Kitaka pesangu, ain't nothing can't say, boy. Tagila wanangu mapanga to MK, boy. Got on my way, boy, vamos. Sa save is in a story, na watoto. Yeah. Mashabu ya international, na yavuta kuye loko. Domana ni kacha kuhang, na wana goroko. Na kwaga low key, ila sasa man, niki's
go loko.
Suckers, we're not to jua. Yeah. We're taking over street rockers, na flow mature. Boom. So na kujuza, mini mbaya, na na yo wa yua. Try to put a trigger, no my chest, and go a check it for. Shoot, go on to your damn bag. This is my designer, your niggas are copping swag. J's on my feet, got her wanted tags. Na kilisha bongo, kitu swate baby flag. Gracias, Millie.
Yeah, gracias.
Puto na wayako pini. Unanifana nishaje mimi na toto amjini. Wakijipanga, tunapangua, tukwani nini. Tunakata wana ujita pini, lachini kwa chini utajua lini. Bizi tunakam pepper. Blackstone alanajichoma kwenye white pepper. Tukikutanaga ana kwa ana unanikwepa. Hata hivyo haunishtui hata kidogo, so ni five sepa.
Go!
Bahati mnazo la mezikalia. Mindo kiwanda ukini dismeribu karia. Bande tukiwa juu ya jeep tunachungulia. Tutakuwa na neno kubwa zede tuliwambia. Sikilizia voko. Sikilizia mziko dick sound kwenye mkoko. Sikilizia mziko ngu na vyo pendwa na ototo. Afu sikilizia na vyo wapelekia moto na mkongoto. Pesa zina tufata, pisi zina tutaka. Chuki zina mipaka. Mirango isha funguka, noti tunazipata. Kupata sharubwe tufanye tukuite mkaka. Nigga what? Nakilisha da. Tokens is a Saigon on oye ebana da. Nikitema sumu wona tema mate. Atakama una mimba misio baba wa mtoto take mza. Mimi ndo nembo ya mta. You know wagiri. Mabrapa wako wakinyono na bano na ngiri. Na kuchana na chana talking ya msha alfajiri. Na rudisha enza Lil Wayne. Amili amili. Speaking of this harsh, since me ni mbuzi mdote na kule nyas. Tabia pia za mbuzi mdote na kule bat. Sio na kuchukia ni vile na kuona trash ya ni taka taka. We out here. Kapo Toyo Sheshe Petty Money Rasta Po Mecca Big Tajiria Boss Freddy with the bell, we keep shining, bro. 77-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7